Polisi mu district ya Kagadi ekutte omusajja wa miaka 32 egy'obukulu emulanga okulumba era n'okulumya abaana bana bwe yakwata omwambe omuwoji mbudde obw'ekiro n'abanaawa mu mugombolwa y'e Rugashali. Bya Ruhanga John, omulimi omu bitundu ebyenyabubaale ekisangibwa mugombolwa y'e Buhumuliro, yakwatiddwa akawungeezi akayise oluvannyuma lw'okuddwa okutema abaana ku saa 9 ez'ekiro ekyakeesezza olunaku olwa jjo ku kyalo ekiyitibwa Iruhu Rabbi